wandi banga wachupo moyo onumiza nyo nawe atengo manyi sikolandi waka zo mundu akufenyo wendyo singato chano mya murongo kati okuva chonkunonya nafunyeyo diru kabenje bana batwala masanga bamba dokugaba kunganyiza nyebangu samo nyambe funira emitwalo kinana nendenzi wabasajja tupange pange ndabe ngambao sondera nnyo kulota nga nkugulidde emmotoka ovulumula kati ebibadde ebirooto olabyewe bifuuka ensonga yitayita mu byangu muzungu wange vayo joli.
Wachiru ofunye vizibu vyo musimbi Zerwembo muganzi Umukwano kongu koye kwa busere Sichagu sovola Senterwe taliwo mama Galafwe kwawo Walavanzi tebieru asonga Timuchala nkwagala Ronaldo magazi ugemu matumbi Nganyini sasira Yuzi wansabe mitwalo chenda Awoza nsubula Zakwera womu matatu mubiyumba Kaloli muzimu asiziri na obuncha onchawe Sika mulenzi zechonga senyo chibuze Oh, unjagala kodinali Kufumbude, chonga senyo chibuze
Kuwa mungi katikichi
Omuruma kusinyeze kati bakirincha tebachagendeka bachiraka mayembe kusirinji kuzagale nnyo tero bayizo kwebola abange katezebe wola tezidalwa bulungi kuba kutuyana asabango mugagga bwanyoma koso kujerega choka zomuwo kukozesa kwa ganza mulabo bujozi atijenda byabachala twekembe tige mbalirira abanonyo kutuka matu bagambe masoke biwata enteride kutunyu basebo omusajja atayagala kukola
www.mp3ugandanmusic.com